olunaku olwa enkyo ng'enaku ez'omwezi kumi omwezi ogwokubiri amasomero Uganda yeva okutuuka yeekanga lwe gali gy'okuyiggulawo mu butongole awonye olusoma lwatamu esookerwako omwaka 2026 lubenga lutolera obutini okusinziira ku kitongole ekya poliisi mu Uganda kivuireyo kyakola okulabula eri amasomero gonagona abazaire gayitaku n'abasomi bendi bene okuba abeegendereza nti bananga olunaku olw'enkyo mwetegereze mwegendereze ate mugeme bulungi emigugu gyaimwe omwogezi wa poliisi mu Uganda ni ACP Kituma Rusoke ngali kwogera kweri mu lukiiko olw'abanamalo odoluvabu luliona kolwa balaza ku kitebe kya poliisi gali naggulu bavaayo bategeeza nti muuna kwotu ni dino kabiri n'abeeyendeza ebyobwerere ndikwo babaibona bababizivu ino benda okubanga beyambisa ng'omukisa guno okwidda okuyibanga ebintu eby'abantu era balabula nti omuzaire yeena yeena asaina okubanga yeegendereza ku mugugu ogw'omwana nigabanga ali kujja kutwala mpiya gale mu banka bakubafuna engeri bwadisasula yeegendereze kubanga abali okwenda okutwala ebbeeki era bali bwa mu mbirizi yaawo
mukadde nga kano mujjukire okuwerekera abaana abato nga baddayo masomero then ekintu ekirala is engeri gye ba droppingamu abaana n'okubapiikinga ku masomero bali tulisiivinzeeko emisango kwea omuzadde especially waliwo abazadde abatakwatagana bulungi so n'osanga nga omuzadde omu abaana gye yabateeka tayagala oli omuzadde omulala aba accessing so oli omuzadde omulala bw'agenda naye okukima omwana oyo amukima ate n'amala n'amubuzaawo so n'osanga nti omuzadde one yali atuteye abaana lese ndiye maama n'osanga nga maama aguddewo omusango ssomero olw'okukkiriza omuntu atamanyiddwa okutwala omwana we emisango egyo tugiina ku poliisi yes tutera ogituulamu ne tugigonjoola naye gye gigenda okugwera ng'erinnya ly'essomero lifunyeemu obuzibuzibu so tubakubiriza timugezeeko nnyo